Machi came over me. Matata unangiza my wife to be. Babe, I'm sorry once more. Pua mifafu isa mujima. Na mima panayo zangi. Mama risunguka. Owe mukwe tukanda kuye.
Kanda kuya.
Zwandaka, kanda kushinga nyika ngengu na wane kakaya yes. Kulio wengo chikotanga kakaya. Utine suwami ngengwa kuliweka kahia. Tujinyiri angu wanangalikishi. Aimini lihamba liakungu nehela ngashiki yeah. Liakungu hangi sobe waku zanga. Really kani kemuchano apwanga mazwanda okay. Kuneshiba apwanga ma temptation. Yangu imani kamangana ngengu liha station okay. No space ya mkwenu weka taseta. Puna chipi yako ngea minaungu.
Saketa wena batiseka life. Kaufela yona kozi wena uyaka life. My wife nakuni siani katiaka nani mwabu tatana. Chakama kutuma manange sike kuni tapana. Yeah, fani ezari gireti ya kwa pilu geti uska ipuala. Nina mwabu pilu wao uska niswaya. Upila kokusi na wena nisi ntonto fela. Anisi na jesu nani kakushwela. Nasepa chwale za kakele lifela. Jem jizo kola sinina chwale kele nikela.
Yes, nali ujeki ya mane. Muza MBNC ya. Na Jem Dizo success. Kuli wose na wangu zangate. Yes, I shosholi menti dadi.
You can call me far away, nakana. Far away, don't go far away, nakana.
Uwa mikanda kuya.
Na Jem Dizo
Nemuya.
Baby, wansi wakuya. Na uya nisa peacemaker.
Teacher Jem Dizo on the beat.